na wasame jipi ni vitu refu kutoka hip mpaka ni Galde mako stifa na daika se tu waitingishe iti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda saudi ya his situ chill Bendi o curtain si venye na seem to be Niko na wasame jipi ni vitu refu kutoka hip mpaka ni Galde mako stifa na daika se tu waitingishe iti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda saudi ya his situ chill Bendi o curtain si venye na seem to be Ulifinyo ka snitch, nigga sis, itlithani we ni G Midday to ski, pale waitin, mekwa nkigather streams Sit na mwagika, nyim na drip, mkitrip, tuna champ clean Around saa tisa, nazmelipuka, suicide ako isili Usi cut trees, kama uplan kuplant shit Excuse me miss, my name is Slim, na napenda yo slit Najua ni six, lakini siyezi mind kuingia na wezo street Still, tuinge D, tugote wa zing, tupewe G na jean Uslete feelings bra, si udeal tu na logic Na bichi upiga mbra, so ideal for robbing Utapini wa kwa iyo wall, kimbleni short kasoni Nairobi tuna drill na fuck watu waoni Wrong jit na fiatua, tukifatua na magagula Monski dripping steady, ukimpata msho na mtafta Na rule vi heavy, nliuza Mazda, saini tractor Nliuza Glock, kashkia shotgun Niko na wasame jipi ni vitu refu kutoka hip mpaka ni Galde mako stifa na daika se tu waitingishe iti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda saudi ya his situ chill Bendi o curtain si venye na seem to be Niko na wasame jipi ni vitu refu kutoka hip mpaka ni Galde mako stifa na daika se tu waitingishe iti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda saudi ya his situ chill Bendi o curtain si venye na seem to be Wangapi wako on?
Wangapi?
Iyo ni urongo Na siyezi perform yo
Never.
Watwe jongo
yeah.
Front ya Malboro bro na kumbe na uzanga koro Mpatie mkono in case mnono adandie stoko Mkoro wako worried na sikia day upatane na Saigon Bygone si bygone kwanza kauliko kia ka Nairo Una mabeshte wangapi wako watu kudaifo Shape pigwa wembe nkado kila kitu kia Maiko Mpe flying horse ukidai kumrusha Saini four bado mbao tuanze kuvuva Tuko Singapore vile macho tumeshusha Si ungara mtumba swali ni moja jiulize mbona na wakunywa Niko na wasame jipi ni vitu refu kutoka hip mpaka ni Galde mako stifa na daika se tu waitingishe iti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda saudi ya his situ chill Bendi o curtain si venye na seem to be Niko na wasame jipi ni vitu refu kutoka hip mpaka ni Galde mako stifa na daika se tu waitingishe iti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda saudi ya his situ chill Bendi o curtain si venye na seem to be